subira imeniponza na tokota. Kote kupambana tatubila yangu penzi tamtam wameliokota. Moyo kawacha na malenge lenge umeota vidonda nimefuba halinishi wenge wivu na konda anipita mbali kama kidege aniacha hoi mimegelege na zala unika na nuna bwege wena uma kama asali shapokonywa masege kaniacha gao madege dege yewa mbezi bichi miwa mlandege akumbuki nyuma. Tena sikuthubutu kumfanya jutie kunipenda niliamini milele daima daima kwake sikuwa kazumbuku kujapo yangu kitocha limulikia anayeiweka kando inanuma inanuma yangu akili amechanganya changanya amedanganya hakuna tena siri amechanganya moyo ameugawanya.
But you drive me crazy, Connie. Now I can't get you off my head. Can't get you off my head.
Umeniachia kidonda, kidonda. Miweza koni nakonda. Kidonda, kidonda. Skibi mayana nakonda.
Tena siri
amechanganya
moyo ameugawanya
yakumbe.